ndabasuhuje bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika kubadukurikira kuri radio zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga kuri mikoro hano i Washington DC uyu munsi muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda. Nanone ni kudeta yabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, ibyayishamikiyeho, inkurikizi zayo n'amasomo twakuramo. Mubyo twakunze kubasaba kuzirikana kenshi mu biganiro byacu byashize ni uko amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho. Nongere mbibutse ko kubahawe inshingano zo guhagararira abaturage no kubakorera, kubahembwa imishahara ituruka mu misoro y'abaturage, urwego baba barimo rwose, amateka azababaza byinshi. Namwe mbaye ikibazo, byakumvikana bite ko haba hari umukozi wa leta waba ukorera igihugu umukuriye akaba yamuha mu nshingano ze kwica urubozo cyangwa se kwambura ubuzima umuturage basangiye igihugu? Aha ibibazo bizaba byinshi kandi ibisubizo bizaba bike. Mwese murisanga ku ijwi ry'Amerika kudusangiza ibyo munyuramo mu mibereho yanyu. Mu byo twifuza ko mwazasigarana ibiganiro bihumuje ni uko amateka twanyuzemo atakomeza gutuma tubona ubuzima bwacu mu mpitagihe. Ni ngombwa ko ayo mateka yatubera urufunguzo rwatuma twubaka ubuzima bushya, dutegura ejo hazaza ko hazadukomokaho. Kuri iyi ngingo mwese ababuze ababo bishwe mu bihe bitandukanye turabahojeje. Dukomeze ikiganiro cyacu uyu munsi na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza, akomeze adufashe gushakisha ukuri kw'ayo mateka. Venuste, mikoro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Nongeye kubaha ikaze mwebwe mwese inshuti z'ijwi ry'Amerika. Bimwe mu bibazo mwakomeje kwibaza kugeza ubu iyo havuzwe inkurikizi za kudeta mu Rwanda muri 73 yakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Gregory Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Yuvenali Habyarimana, ni ukumenya abantu bafashwe, icyo baregwaga, naho bafungiwe, uko bishwe, n'uwaba yarabishe cyangwa yarabigizemo uruhare ku buryo bwa hafi, naho baba barashyinguwe. Nibutse ko ibiganiro by'ikubitiro kuri iyi kudeta byibanze cyane ku byabaye ku matariki ya kane n'iya gatanu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu. Twagiye tugaruka ku bantu bagize uruhare rwa hafi cyane cyane abakiriho mu bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro by'igihugu. Twabajije kandi abandi bantu bari bafite imyanya ikomeye mu butegetsi icyo gihe, ku buryo inzego bari bashinzwe arizo zari zishinzwe amadosiye y'abanyapolitiki bafunzwe icyo gihe. Ibyo twagiye dukomozaho mu biganiro kandi bikanga bikagenda bigaruka n'abasirikare n'abandi bakozi bo mu nzego zo hasi baba baragize uruhare rwa hafi mu ifungwa, ibazwa n'izimizwa ry'abo banyapolitiki. Amakuru utugenda dukusanya atwereka ko ku bantu bagera kuri 60 bafashwe, abakorewe amadosiye bagera kuri 20, abo bakaba baraburanishijwe rugikubita muri Kamena muri 74 igihe Perezida Kayibanda yaburanaga. Mu kubashakira ibisubizo mwibaza twitabaza abari bahari ibyabaye biba, ni muri urwo rwego twashatse umwe mu bari bashinzwe gukora anketi no gushaka ibimenyetso byahamye icyaha cyangwa ibyaha abari batawe muri yombi. Hari hashize amezi atatu tumutegereje hano kwijwi rya Amerika izina rye mwari muri izi mutaramwumva ni Commandant François Bourassa mu mwaka w'1973 yari Vietnam afite inyenyeri ebyiri yari komiseri muri polisi y'igihugu yasheshwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu muri 1973 ahita yinjira mu ngabo z'igihugu nyuma y'itariki ya mbere Nyakanga 1973 hamwe na Kapiteni Garikani Nyamwasa wari jedwe muri yeta major na Kapiteni David Mutabazi wari komanda wungirije ushinzwe kubakisha ibigo bya gisirikare n'abapolisi yashyizwe mu kanama kakoza nkete kubafashwe mu ijoro ryo ku itariki ya gatanu Nyakanga muri 1973 kuri twe turibwira no kuri mwe mwakurikiranye ibiganiro ko byagiye bitangazwa komanda Bourassa azi igihe kuko yaramaze iminsi izina rye rikirwa mu majwi mwarabyumvise mu cyumweru gishize yavugwa mu bashobora kuba barabonye bwa nyuma Kapiteni Dominique niyo yita umwe mu bari baduhaye ubuhamya yari yatangaje ko yaba yariciwe ku gikongoro ni mu karere ka Nyamagabe kubu Kapiteni niyo yita ari mu baba barafashwe mu ijoro ryo kuya kane ya gatanu Nyakanga yaramaze kwimurirwa I Kigali yavuye mu kigo cy'ibyumba zamwe no gushinga umutekano wa Perezida Kayibanda Komanda François Bourassa mbahaye ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze namwe kuntumira ku ijwi ry'Amerika kubera ko nari maze iminsi mbyifuza ngira ngo tuganire ku makuru maze iminsi numva
murakoze cyane dukunda abaza ku ijwi ry'Amerika kugira ngo baganire n'inshuti zacu ibyakuvuzweho ku rupfu rwa Kapiteni Dominique niyo yita bifite ishingiro
byanzwe ku rupfu rwa Kapiteni niyo yita ntabwo bifite ishingiro kubera ko ntazi uwabivuze aho yabikuye umva ku gikongoro aho hantu muvuga n'ubu ngubu ntabwo mpazi
ku gikongoro mu Rwanda ntabwo haze
ku gikongoro ku mu prefecture ndahazi ariko kuba nge narigeze ngerayo kuri prefecture
mu kigo cya gisirikare
kugeza kuri uyu munota sinzi naho giherereye kuri gikongoro narahageze mu muhanda mu ibarabara ry'icyangugu cyangwa se njya gusura abantu mu byayi ariko kugira ngo nkubwire naho prefecture iri ntabwo hazi
umuntu w'umusirikare
kuri uyu munota kubwira hari za prefecture zimwe kuko zo mu Rwanda zariho ariko ntigeze ngerayo ndi mu kazi ibyo byo nanjye nigeze kubyumva hari umuntu urimo kubivuga bitwa n'inkuru ni kwa mbere rwose ntabwo mpazi
none se nimba ku gikongoro utarahageze ukaba utahazi birumvikana ntawabiguhora ariko se mu bantu wabajije muri interrogatoire wakoraga uri kumwe nabo bamutabazi wigeze ubonamo Kapiteni niyo yita
umva ahantu twakoreye interrogatoire ni ku Gisenyi niho nzi twakoreye interrogatoire ndi kumwe na Nyamwasa na Mutabazi undi wa gatatu ari njyewe nari mutoya muri abo bantu njyewe nakoraga akazi ku sekretariya ya komisiyo d'ankete kubera iki bashinze sekretariya ya komisiyo d'ankete ni uko njye nari nsanzwe mbere ndi umupolisi ari ibyo nigiye kugira ngo nunganire abo bandi mu byo kwandika za procedure guklasifiya no kohereza n'uko bohereza amadosiye kwa procureur niyo rero nakoze uretse aho ngaho rero twakoreye interrogatoire nta handi hantu nzi twagiye gukorera ako kazi twari dushinzwe tugatangiye kugeza tukarangiza muri 1974 naho rero uwo muntu witwa niyo yita nshobora kukubwira ko personnellement ntamuzi kubera ko njyewe nabaye umupolisi muri Kigali ndi umusore ndi sous-commissaire urumva rero baduhiye iyo misiyo ya komisiyo d'enquête tuyihawe na comité pour la paix internationale nyuma ya coup d'état directement twayihawe turi batatu wari uguturi muri
Nyamwasa
Nyamwasa wari jede muri eta major uwo mutabazi ntabwo nari muzi ko ariko bwa perezida ubwo dutangira akazi dutyo tukarangiza dutyo muri 1974 nta bindi nzi
uwabahaye akazi ko kujya gukora ayo interrogatoire ninde ni Kavaruganda ni Rizinde ni Perezida Habyarimana ni Serubuga ninde wabasabye kujya gukora izo interrogatoire
umbabarire kubera ko ntiruka amatariki neza
ndabyumva
ariko nyuma ya kudeta njyewe baje kunjumaho ko nitaba kuri Perezidansi aho kuri Perezidansi mpahurira n'abo bagabo bandi babiri
Mutabazi na Nyamwasa
tujya muri Perezidansi ariko mu biro byahoze ari bya Sûreté Nationale haza Colonel Kanyarengwe yoherejwe na Comité pour la paix internationale atubwira ko baduhaye misiyo yo kwihuta kugira ngo dutangire hakiri kare kugira ngo dutangire zitasiba dutangire akazi ko gushaka desene madakete icyo gihe procureri yaratabanomeye na directeur de la sûreté yaratabanomeye do mutwari mu biro Kanyarengwe yari yarahoze na directeur de la sûreté nationale turamubaza tutezi turahera hehe noneho yihutira kujya gushaka amadokima aho yari azi bayashyiraga bayabikaga asanga utubati twose turimo ubusa kandi turafunguye aratubwira ati rero aya madosiye uko mbibona yarateruwe ntabwo yabuze mugerageze gushakisha ahanaha naha tubwira mu magambo make atubwira ko nawe asubiye muri Comité pour la paix internationale ku ibyo bazajya batubonera za information naho dushobora gushakishiriza twagenda tugakusanya les documents mu gifaransa nakwita element de preuve sinzi uko nabyita mu kinyarwanda
n'ibimenyetso
ibimenyetso ubwo rero twahise dutangira ku kazi yari yaduhaye orientation twihutira kujya muri Perezidansi mu biro bitandukanye tuhasanga amadokima amwe ya manuscrit n'ibiki tukayakusanya twihutira kujya kwa Perezidansi de la Repubulika aho yari atuye yari afite un biro privé iyo biro privé Perezida Kayibanda yayigiriraga urufunguzo rwe rwenyine ngo hari umuntu w'umusekeretari wakoragamo isuku ariko amuhagarikiye aho rero niho twakuye amadokima menshi twagendeyeho dukora za keke
ayo madokima yari niki rero
rero kugira ngo byibuke
gerageza kwibuka kubera ko kugira ngo utangire ukora nkete
kugira amadokima abiri très important harimo SOS alerte mon général iyo dokima niyo ya déclenché coup d'état harimo ibaruwa ya Kanana Minagawa ngo wari yari perezida wa kuru daperi mu Ruhengeri
yari perezida wa kuru daperi mu Ruhengeri
iyo baruwa yari nk'amapaja amwe ntabwo akibuka ubwo rero harimo n'andi madokima ntari akibuka yerekeye za mitansiyon ya za ba ofisiye superiyeri ndetse n'abandi bagombaga gukurikiraho ntabwo nkibyibuka neza ariko harimo ibibye
icyo nagiye kukubaza ni uko iyo ugiye gukora nkete cyane cyane nkawe wize imirimo ya gipolisi ni uko uba ushaka ibimenyetso byo kugira ngo umuntu ahamwe n'icyaha cyangwa se agihanagurweho hagomba kuba hari icyaha cyakozwe kugira ngo umuntu akora nkete mwebwe mwakoraga nkete hakozwe ikihe cyaha ni ikihe cyaha mwashakiraga ibimenyetso
icyaha ibyo bari badusobanuriye twumva gushakira Ezere Mado Preve n'amadokima ajyanye n'ibintu byabanjirije kudeta ibintu rero byamanjirije kudeta ni byinshi hari imidugararo yabaye mu gihugu muri
1973
birakomeza biza kugera mu kwezi kwa gatanu hari imidugararo yabaye mu ngabo cyane cyane muri Kankani
hari abavugaga ko hari abasore ari basore b'abasirikare bashaka gukora kudeta cyangwa se bashatse kuburizamo kudeta
uko njyewe mbizi ntabwo ari uko ngo
byagenze bite
ntabwo nzi uko byagenze ariko siko byitwaga kuko ngo hari ibintu byari byabaye I Kanombe à la date du 1973 bivugwa ko abasirikari bari bacitse mu bice bibiri le sud et le nord bikavugwa ko abo muri sud baba barabyutse abo muri nord bikavugwa ko abo bo muri sud hari gahunda bari bafite yo kuba bakora kudeta contre le nord ubwo rero byaje gupfa uko byapfuye ndumva abategaga ingabo babizi lokomandoma yari ibishinzwe iyo yisubiyeho
bize kumvikana neza kugira ngo abatwumva nonese wakora kudeta contre le nord le nord ntabwo ari ifite ubutegetsi kudeta ni ukuvanaho ubutegetsi buriho ukoresheje ingufu za gisirikare abo basirikare bari gukuraho ubuhe butegetsi bwo muri noru ko noru nta butegetsi yari ifite ubutegetsi bwari mu nduga
ntabwo yari kudeta militeri yo gukuraho ubutegetsi bwariho
kwari ukwigaranzura abategetsi bakuru
bagize kwigaranzura lokomandoma y'igisirikare
birumvikanye noneho
kuko iyo babyitaga kudeta gutyo du sud contre le nord ariko dans le cadre militaire gusa ntabwo amakuru nayikoraho
reka noneho dusubire ku Gisenyi ubwo rero babashyize muri mu itsinda ririmo Mutabazi ririmo Nyamwasa mugiye ku Gisenyi mutangiye interrogatoire tubwire abantu ba mbere mwabajije ni bande mwababajije iki babashubije iki
umva ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe twagize dute ngiye kukubwira uko byagenze ibyo tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora nkete baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyiriwa gatanu nyakanga iyo liste sinibuka abantu bariho ariko bari barenze 18 abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri amfete tugenda tugiye gukorera injero gatware mu Ruhengeri tugezeyo tubanza kujya kureba kwa abo bantu uko bahari
mu kanya wavuze yuko mwagiye muri presidence mu president Habyarimana ntabwo mwabonanye muri presidence mwabonanye na Kanyarengwe gusa
waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe wari ukurikiye wari uwa kabiri kuri president Habyarimana muri comité pour la paix internationale instruction yaduhaye nizo bari bamutumye
nizo president Habyarimana yari amutumye
nizo yari amutumye
reka ntu dukomeze giye mugiye mu Ruhengeri gukora nk'icyo abantu 18
tugiye kureba abanyururu tugezemo usanga bameze nabi ubuzima buhagaze nabi cyane
kubera kutarya cyangwa kura kubakubiswe
uko twabibonye mu Ruhengeri harakonje abo bantu bari basanzwe ari abakadire politiki n'abafunksiyoneri bahuye n'imbeho yo mu Ruhengeri batamenyereye kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikurinde imbeho yo kwisiga bahunga n'icyo nakwita twese twabivuga mu kimu kinyarwanda
ni ihungabana
babona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo nizo za kudeta burya zigisano izibituma abantu bahungabana dusanga nta muganga bafite dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze twasuye ikigali shefu d'ekipe turicara turabisuzuma dusanga tudashobora gukora akazi nk'abantu badafite ubuzima
muri make bari intere Komanda Burasa ngiye kugusaba ikintu kitagoye igitekerezo kandi witusubiza ndifuza gutumira hano ku ijwi ry'America Madame niyo yita Asteria ndetse na Pauline Bikorimana nkabahamagara bakaza no ku ijwi ry'America bakagira icyo bakubaza Madame niyo yita washakanye na Kapiteni niyo yita na Bikorimana kubera ibyo yavuze ku cyumweru gishize mbahamagare muganire urabyiteguye
mbahamagare tuganire rwose ndabyiteguye
Washington ijwi rya Amerika
nkuko nabibabwiraga mu kanya akanama kari gashinzwe gukora nkete kari kagizwe n'abantu batatu abo bari kapiteni Garikani Nyamwasa ni nawe wakayoboraga kapiteni David Mutabazi na lieutenant François Burasa wari umwanditsi mu bantu 18 babajijwe mu ikubitiro kandi benshi bari bahuriye ku kuba barafashwe mu ijoro ryo ku ya kane rishyiriye gatanu z'ukwa kane 2023 harimo na kapiteni niyo yita Dominique utaragarutse iwe kuva yahamagarwa muri eta major mu ijoro rya kudeta n'umuntu na n'ubu tutaramenye izina kuko yahamaganye benshi ngo bitabe muri eta major cyangwa se kwa ministre Kanaka ntibagaruka gusa ariko mwabyumvise ko François Burasa avuga ko atigeze agera ku gikongoro k'abantu bose yabahatiye ibibazo ku Gisenyi no mu Ruhengeri avuga rero ko ati ibuka abaza kapiteni Dominique Niyoyita amaze kumva ikiganiro cyo ku cyumweru madame Niyoyita yari yambwiye ko agiye gutangira ikiriyo ko amenya aho umugabo we yaguye maze kumva ibyo komanda Burasa ambwira nifuje guhamagara madame Niyoyita ngo mbandwe habona mumuhe amwibarize ikimuri ku mutima Allô?
Allô?
Oui, madame, niyo yita makuru yanyu?
Makuru ni meza.
Ni venu sana kwijwi rya Amerika.
Yego yego.
Nagira ngo nkubwire ko ndi kumwe na François Burasa kuri telefone.
Burasa.
Ndi kumwe na Burasa kuri telefone arimo arakumva nagira ngo umwibarize ibibazo bikugore nyihanganire ibyo Apollinaire yavuze. Ku mugabo wawe nagira ngo Burasa ubimwibarize hano bwana Burasa uramwumva nawe
ndiho ndamwumva
madame nguwo François Burasa akenshi na kenshi murantuma ariko uyu munsi mwibarize
murakoze bwana munyamakuru Zeniste kandi nshimiye na François Burasa kuba yemeye ko tuvugana mu kubyerekeye umugabo wanjye niyo yita Dominique twumvise umuntu watanze ubuhamya avuga ko waba uri umwe mu bise umugabo wanjye niyo yita Dominique wowe ubivugaho iki
urakoze madamu kumbaza icyo kibazo kandi nanjye narabyumvise ibintu byavuzwe na Pauline
yego
nkubwije ukuri na Venus nari twari twamaze kuyivuganaho umugabo wawe mu byerekeye mu gisirikari yarandutaga yari mukuru nari umujene umupolisi nakoze i Kigali nta handi nari nze mva no muri Arume muri 82 gukora i Kigali nkuko namusobanuriye njyewe nabaye membre wa komisiyo d'enquete Nyamasa ari udukuriye akurikiwe n'undi witwaga Mutabazi abo bari abantu bo muri Garde Nationale nanjye ndi umupolisi na sura sekretariye y'iyo komisiyo d'enquete namusobanuriye ko hari abantu koko
twakoreye za interrogatoire bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rikirwa gatanu mukanga ariko umugabo wawe kapiteni niyo yita ntabwo twari tuziranye pe
ntabwo twari komeza ndaza kongera nkubaze
ntabwo twari tuziranye nari muzi mu izina gusa icyo gihe nanjye na ntabwo nari mukuru nari mfite imyaka 26 nari esukomiseri ibyo uriya mugabo Apolineri yavuze ndagira ngo imbere y'Imana n'abantu tubwire ko ari ibihimbano ari ibinyoma byambaye ubusa njyewe ndagira ngo nkubwire ko kugeza ubu aho avuga ku Gikongoro ntahari naba narageze muri prefekture ya Gikongoro kera ni wenda ndi ku muhanda njye ikiyangu cyangwa se uko nigeze no kugera mu Kitabi ariko njya ku Gikongoro muri iyo myaka yakurikiye kubeta cyangwa se nkajya gukorera n'akazi kiriya ni ikinyoma madamu ndakwihanganishije imbere y'Imana n'abantu bikora Imana yarabeshye ni nacyo cyatumye ntekereza ko ngomba kumurega noneho muri urwo rubanza mwese mukazarukurikira akavuga uko ibyo bintu abizi kuko niba yarabivuzeho cyangwa se niba hari ahandi yabikuye naho ubundi madamu ushyira umutima hamwe narabyumvise numva ko hari inshamugongo kuri wowe no kuri njye ariko ndagira ngo nkwizeze ko narangije akazi ko kubaza abantu hamwe n'abagenzi banjye muri 74 ibyabaye nyuma ya 74 ku banyururu n'ibintu nanjye namenye nyuma ariko ntabyo nakozeho nibyo ngibyo nkubwira
none se kuri izo za nkete wumva wakoze niyo itari niyo wamukozeho
minisitiri yabimbajije
musubize rwose kora nk'aho mwiganirira mu bwanyu
nanjye mbwira ibyanjye
nta lisite mfite mu mutwe y'abantu twabajije muri icyo gihe na lisite twari dufite bari baduhaye ntabwo binza mu mutwe byo kuba narahuye na niyo yita nta binza mu mutwe
umuntu witwa Nyandagara waba umuzi wenda waba yarakoze mu gisirikare nta iryo zina ntacyo rikubwira
oya
ntacyo rikubwira bari rwaye defense nta kintu muziho ntabwo
nzabarirwa ndamuzi ndamuzi kuko twinjiriye rimwe muri corps d'officier mbere y'uko twebwe duhitamo kujya mu gipolisi ni ukuvuga ko turabo muri promosi nyimwe ya munane ya garde nationale nta kindi nzi kuri nzabarirwa
nta kindi uzi ntabwo mwigeze muhura muri mu kazi haba ku Gikongoro cyangwa se haba ku Gisenyi aho wakoreraga
oya mu kazi ntabwo nigeze nkorana na nzabarirwa
none ubu uretse uyu mudamu wa niyo yita murimo muvugana hari n'abandi benshi bapfakazi bafatiye ku byavuzwe baravuga bati uwo kapiteni Burasa turamushaka kugira ngo adusobanurire niyo mpamvu ngize Imana madamu kamwemeye kuza madamu niyo yita akaba yemeye kuza kugira ngo nawe ukemera kumuvugisha nawe akemera kugira ngo muganire muri kano kanya abo bandi bose batari hano Gana Burasa hari abandi bose batari hano urababwira iki bibumbire hamwe ugira icyo ubabwira bacyumve kugira ngo ejo mutazahurira mu nzira bakagutera amazi
njyewe icyo nababwira ni uko umuntu waba afite ikibazo icyo ari cyo cyose niwe ashobora kumbaza nkamubwira kuko nta kindi nakoze uretse kuba nari muri gurupe y'abantu batatu bakoze jenoside nta muntu wigeze yitaba Imana turiho tumubaza ntawe nzi nta muntu wigeze dukorera iyicarubozo kubera kuko twari batatu ntabwo twari tuziranye batudezinye gutyo turangiza akazi gutyo nta muntu uzi twaba twaragiriye nabi ibindi niba hari umuntu utekereza hari umuntu we naba narahuye nawe nkaba ntabimbwiye Venusti aho ngaho bazamba bande nta muntu nigeze ngirira nabi
abo mwakoranaga abandi babiri ni bande
ni Mutabazi David na Garikani Nyamwasa ni bo yatangiriyeho
ubwo rero undi yari procureur général wa dukoresha nta bandi bantu twigeze dukorana nabo.
Madame niyo gitahari ikindi kibazo wumva ushaka kumubaza? Nta ugomba kuniganya ijambo hano ku ijwi ry'Amerika, niba ari kibazo ushaka kubaza ukimubaze imbere yuko dusezera.
None se niba avuga ko ba yafatanyaga n'abariya bandi bari mu kintu cyo gukora ngo niba ari iperereza, sinzi icyo yabivuze. Abo bantu bacu niba barakoze amaperereza bavugaga ko babafungiye iki, bazize iki?
Mu by'ukuri aba muri rusange ntabwo nshobora kwibuka ngo buri muntu yari arezwe ikigi kiri, ariko muri rusange ku byerekeye nk'abasirikare ni kwari ugucamo ingabo mo kabiri bakazigira ngo hari abo mu majyepfo no mu majyaruguru bagashaka kuzigonganisha. Nicyo cyari rusange ku bantu bari mu gisirikare, ntikerekeye gucamo ingabo mo kabiri.
None se niba mwarakoze izo za nkete, mugomba no kuba mwaramenye ko bagiye bicwa, bishwe, ntabwo mwamenye aho bagiye babajugunya.
Umva madamu, rwose nkubwije ukuri, twarangije izo za interoga twari twakoze twazirangije muri 1974. Muri 1974 buri muntu yasubiye mu kazi ke, kuko icyo twari dushinzwe twari twakirangije amadosiye yashyikirijwe prokireri. Muri ako kazi buri muntu yakoraga, ntabwo njyewe bongeye kumpamagara muri 1985 bambajije n'abanzi ku rupfu rw'abo banyuru. Nasobanuye ngo niyo siko natumijwe muri sirete muri perezidansi de la republike, mbasobanurira ko nta makuru nta informasiyo nigeze numva ku rupfu rw'abo bantu.
None se ubyumva ute ko niba uvuga ngo Apolinaire ni ibintu ahimba, avuga yuko waba uri umwe mu bagiye batwicira abantu rimwe ku mugabo wanjye n'abandi bakeya biciwe nk'aho igikongoro, bikavugwa n'abantu barenze batatu bane, icyo gihe ubivuga ute ko bahuza kandi batari hamwe?
Madamu, nakubwiye ko njyewe ndimo gutekereza kuzarega bikora Imana, noneho ibyo bintu bikaba bigasubirizwa mu rukiko, kubera ko ku gikongoro kugeza ubu aho bavuga simpasi ntaho nigeze njya gukorera y'akazi. Nta muntu wigeze ambona ku gikongoro ngiye kwica abantu, sinigeze mba mu gisirikare ku gikongoro, sinigeze mba mu gisirikare cyangwa mu gipolisi ku gikongoro.
Nongere ngushimire Bwana Burasa kuba wemeye gufata kandi ukanya kugira ngo tuganire, ariko nzi ko kino gihe ubu madamu niyo yitavuga ati Burasa uramuntwaye. Madamu niyo yita simugutware, nimba hari ikintu ushaka kumubaza kimubaze.
Niba yemera yuko n'igihe cyose umuntu yaje amuhamagara akamubaza nta kibazo rwose, ahubwo nabagize neza kuba yemera iyo esanse y'ibitekerezo. Nzi mpamagarwa n'umuntu nyir'ubwite atari abantu badahuye n'icyo kibazo.
Nongere mbashimire mwese, mpereye kuri wowe mubyeyi madamu niyo yita wemeye kuza muri uyu mugoroba, ndagushimiye cyane.
Nimwe mukwiye gushimirwa kukuma mukomeza kudushakashakira, nubwo ntabwo narinzi nomero ze, sinarinzi ko mbese ko bamuduhuje, nibyo byo gushimirwa.
Murakoze cyane, nimuzishaka muzambwire nzibahe kugira ngo abantu bose batazamuhamagarira rimwe bakaba bamuhungabanya bitari ngombwa.
Ntabwo dukeneye ibintu byo guhungabanya, dukeneye gusa kubwizanya ukuri yabazi, natwe tukamubwira ikituvuna ku mutima akadusubiza uko abyumva, ahasigaye nta bintu byo gutraumatiza umuntu, na ibyo ngibyo ntabwo birimo.
Urakoze cyane. Nongeye nawe ngushimire Bwana François Burasa, wemeye kutubwiza ukuri kwawe. Uko kuri niko dushaka hano ku ijwi ry'Amerika, ko abantu bagira ubutwari nk'ubwo wagize, bagatinyuka bakavuga ibintu uko byabaye babivuye imuzi ntacyo baciye ku ruhande. Ndagushimiye cyane
Bwana Venuste, nanjye ndagushimiye cyane kuri icyo kibazo kuko cyari kindemereye kuva aho Polinaire yavuye biri na bintu nakubunda ariko urumbunda sinoga ndacyashaka kumureka
ariko icyo nakwijeje nk'uko hano tubyifuza hano ku ijwi ry'Amerika ni ukuba abahuza b'ineza nzagerageza kuguhuza nawe kugira ngo mubiganire ndetse n'ibyo muganira abumve ijwi rya Amerika babyumve bumve ikiganiro cyawe na Polinaire kugira ibyo bizatuma amateka agenda yubaka kandi anyuze mu nzira nziza zo bintu bikavugirwa ku karubanda kugira ngo bimenyekane ejo amateka tuzagenderaho azaba ari amateka yuzuye ukuri n'urukundo mu Banyarwanda
ugize neza cyane rwose ndagushimiye
urakoze cyane nawe
muri insanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
mu kiganiro cyo gucyumweru gishize nanone mwumvise Apollinaire Bikorimana wa Lietna muri 73 yabaga mu kigo cya gisirikare cy'i Kanombe aho yari ashinzwe kwigisha siporo yatubwiye ibyo yumvaga kwazi kuyicwa rya Capitaine Dominique Niyoyita tubwira kenshi ko kugira ngo twandike amateka zira makemwa dukeneye abatubwira ibyo babonye cyangwa se ibyo bumvise bya hafi bitari amagambo gusa kuko mu Kinyarwanda hari abayikundaho ukuri twe gutangaza ibyo abantu bihagarariyeho nizo nkingi z'ingenzi ku mateka ibyo mutubwira turabishungura ibyinshi nibitegereza ntibisohoke igihe cyose tutarabibonera gihamya niyo mpamvu kubyerekeye ibyo Apollinaire Bikorimana yavuze kuri Komanda Burasa nifuje kubahuza kugira ngo bivuganire mwebwe mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika mubiyumvira Bwana Burasa ndagushuhuje
mukomere cyane
Bwana Bikorimana nawe ndagushuhuje ndabashimiye mwembi kuba muje ku ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire mbere yuko dutangira nagira ngo musuhuzanye muraziranye mwabanye mu gisirikare mu banze muhanikaze
nishimiye ko twongera kuvugana kuko hashize igihe nk'imyaka 40 ntajwi ryawe ntaranakubona komera Imana ishimwe
komera bikora Imana nibyo koko hashize imyaka myinshi ubanza duhuye tutamenyana
abantu tuziranye ku 6 twamenyana
ni byiza iyo myaka yose ishize mutabonana ijwi rya Amerika ryishimiye kuba rishoboye kubahuza muri kano kanya kugira ngo muganire impamvu nagutumiye wowe Burasa nuko umaze iminsi uvugwa mu biganiro ariko cyane cyane mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize Bikorimana yakugarutseho ibyo avuga byabereye ku Gikongoro bwana Bikorimana nawe impamvu nagutumiye kugira ngo wongere ubisubiremo uyu Burasa akumva kugira ngo tubiganireho n'abagira cyagusubiza ku cyumweru watubwiraga yuko uzi neza ko Burasa ashobora kuba yagize uruhare mu iyicwa rya Capitaine Dominique Niyoyita ungira ubyibutsa bumva ijwi rya Amerika
urakoze cyane ntaranafungwa ibyo nari narabimenye yuko Capitaine Niyoyita n'abandi nka kubashumbusha ubugizi butegeka kiri sosiyali babakoneye umuntu uza mu biro bya zabarirwa mu babakoreye byari biyobowe na Mutabazi na Burasa ariko nazabarirwa ahari
nagira ngo utubwire ibimenyetso ufite bikugaragariza ko Burasa yagize uruhare muri ubwo bwicanyi narahari hano arimo arakumva ari uguhita gusubiza
Bimubwira hari umyandagare icyo gihe yari sekretari wa Nzabarirwa nawe Dahiri numvise mu kiganiro cy'ubushize yaravuze nawe mwamubaza hari n'abandi kambe mu bashobora kuboneka bari abasusofisiye bari muri munsi icyo gihe babivuga
Burasa urabivugaho iki
ndayifuje kubanza bikora Imana ibyo bintu by'ubwicanyi ku Gikongoro byabaye mu wuhe mwaka
Ariko burasa nagira ngo nkubaze iyo umuntu yihanukiriye akavuga yuko yakubonye mukanya avuze wo witwa Myandagara ni Eliya Myandagara wari umunyamabanga ndetse ashinzwe n'icunga mutungo mu kigo cya gisirikare uwe avuga ko yakubonye wowe na Mutabazi David mwinjira mu biro bya Ile-de-France Nzabarirwa mukaba ariho mwabarije Dominique niyo yita icyo kintu yongeye gusubiramo uyu bikora imana urakibuka urakizi wigeze ubaza uwo muntu mu gihe mwakoraga nkete
Venusti Commission d'enquête yabayeho narindimo yakoze akazi kayo kuva muri 2003 kugeza irangiza akazi muri 2022 izo zanketi zose twazikoreye ahantu hamwe uretse izo nakubwira zabereye mu Ruhengeri ngira ngo ni ebyiri ariko duherekeje procureri Kavaruganda n'indi imwe yabereye muri komine Kero muri za referi nta handi mu Rwanda twigeze tujya gukorera nkete
kugira ngo abumva ijwi rya Amerika babyumve neza iya nkete yabereye i Rwerere ni igihe Perezida Kayibanda yabazwaga hari David Mutabazi hari kandi na Burasa ndetse na procureur Kavaruganda iya kabiri ni igihe Minisitiri Augustin Munyaneza warushinzwe ububanyi n'amahanga nawe yabarizwaga muri hoteli Muhabura abazwa na Kavaruganda na David Mutabazi na François Burasa ashobora kuba hari n'undi njibuka uwa gatatu yo ntabwo nyibuka neza
mu Ruhengeri hari indi procureur hari undi muntu yabajije witwaga Kanani wahoze ari perezida wa kuru ndateri mu Ruhengeri
urakoze
aho ngaho nawe yamubarije aho ngaho kuri hoteli Muhabura bitewe n'uko Kanani yashakaga yashinjaga uwahoza mukuriye mu byerekeye ubuyobozi bw'ubucamanza ngira ngo mu Rwanda witwaga Horukomeye yamwitakanaga avuga ko ibyo yanditse ari imwe wabimufashijemo avuga ko yakize amashuri menshi yatumaga ashobora kwandika ibyo bintu yanditse kuri Habyarimana n'abakiga ko ari uwo wamuzaniye icyo gitekerezo kuko niwe wari ziranye na Habyarimana kandi akora i Kigali aho ngaho rero procureur Kavaruganda yasubiye muri iyo dosiye yose batuma naho Rukomeye nawe yari ahari imanagana n'abandi bagabo bavuga ko babonye Rukomeye aza mu Ruhengeri aho ngaho rero habereye izo batware ebyiri za procureur nizo nibuka aho ngaho izindi zabereye ku Gisenyi mu Rwanda nta handi commission d'enquête yigeze ijya gukorera za interrogatoire
hapo inedi bikora imana wabyumvise hari icyo wongeraho ku byo akubwi
nabyumvise ahubwo wabaga komando ntabwo se kuko ni icyo muri kimwe promosiyo na muzi bari baziranye ntabwo yigeze se bakorera rero niyo yita interrogatwa nta cyabizi
mu by'ukuri niyo yita ntabwo tuziranye niyo yita yari umusirikari promosiyo ye simi niyo 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 gatandatu cyangwa ya gatanu ntabwo niyo yita yigeze akora i Kigali kuko njyewe nize muri corps de police niyo yita ntabwo yigeze aba umupolisi niyo yita ibyo zina ndizi dalo cadre generale des enquêtes ya maliste ariko nubwo turi twebwe twashinzwe gukora enquête ku bantu bari bafashwe mu ijoro ya kanini ya gatanu ya kanga niba yararimo ubwo twaramwenkeroje kuko ntabwo nibuka liste y'abantu twabashije
yagombye kuba yararimo kubera ko niyo yita yahamagawe iwe mu ijoro ryo gatanu nyakanga ahamagarwa muri eta major agenda yambaye igisirikare afite na pistole gusa kuva muri iryo joro ryo gatanu nyakanga Kapteni Dominique niyo yita ntiyongeye kugaragara ndavuga ibyo umudamu we yavugiye hano ku ijwi rya Amerika avuga ko atongeye kumubona ubwo rero nawe mwagombye kuba mwaramubajije icyo gihe
niba yari ari kuri liste twari dufite akaba yarafashwe muri iryo joro ubwo nawe gomba kuba yarabajijwe ku gisenyi ntabwo nashobora kukubwira ngo nibuka kuva kuri rimwe kugeza kuri kangahe nanone nakubwiye ko turangiza ankete z'umubare ntibuka neza hari 18 ukunze kugaruka muri memoire hari abantu tutakoreye interrogatoire kubera ko tutari dufite ibyo tubarega grief mu gifaransa kandi abo bantu ntabwo bari munsi y'icumi ku mubare wabo ikindi ngomba kwibutsa abantu batwumva nuko twebwe ari iyo vague y'arrestation ya mbere twakoreye interrogatoire ariko nyuma numvise ko habaye izindi za arrestation z'abapolitisiye ntabwo nzi abantu bakoze za interrogatoire zabo kuko twebwe turangije abo bacu ntabwo twongeye gusubira muri ibyo bintu buri muntu yasubiye mu kazi ke
Apolinari Bikorimana tuvugana mu cyumweru gishize wavuze ko wigeze guhura na Kapiteni Burasa ahagararanye na Colonel Serubuga mugombe ko mwarahuriye aho abasirikare muhurira muri mese cyangwa handi hantu niba nibuka neza mwahuriye muri mese I Kigali ibyo bintu urabyibuka wabyibutsa Burasa kugira ngo twumve ko mwibukiranye
kuko komanda Burasa tukaba turi kuvugana n'ibindi navuze mu buhamya natanze kuko mbandwa habonaka kuba gihari navuze yuko muri za interrogatoire yagikoreye Kayibanda yaramukubitaga hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na Mutabazi yigeze kumuha rumarike aramumubuza ati ntuzongere kubita Kayibanda kuko abashaka batanga guhamya major katarayiha waracyariho n'uwabanda aracyariho na Nyamame ngo Nyamame ntabwo yamushinja kuko Nyamame nayo yaramukubitaga zaba nitawe yarapfuye ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire icyo ngicyo kuko amazimwe afemo nacyo amenye yuko mu byo natanze muri za réseaux sociaux icyo ngicyo kirimo yuko yakubise Kayibanda yamubazaga mukubita
none ni koko François Burasa muri ayo ma interrogatoire mwakoreye urwerere wari ubahutse ukubita Perezida Kayibanda
icyo kibazo giteye ubwoba ubanza Bikorimana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho ava Uganda njyewe n'abagenzi banjye twari mu bibiro iyo kwandika iyo gukora reportage ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga ndumva mu gihe cyacu n'abantu bari bafite uburere bubi nk'ubwo Bikorimana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye Bikorimana ntabwo nzi ibyamufashe nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza naho njyewe ntabwo nshobora gukora komantere ku bintu bya Semuhanuka by'umuntu utavuga ati nabihagazeho by'umuntu utavuga ati nari ndaho hafi cyangwa se ngo avuge ko yabyumvise muri icyo gihe ahubwo akaba byadukanye nyuma y'imyaka 40 ibyo bintu rero ntabwo naho mbera
mbisubiramo kuko njewe nari umupolisi nakoze akazi ku polisi imyaka runaka ibi bikora imana avuga ndumva bitarabagaho mu gihe cyacu reka tuzajye mu rukiko niho tuzabirangiriza azaza nabo bantu babatemwe be umva ko bafite noneho icyo gihe burya nta agacaca itagira ubucamanza ishobora kubunagurira ikima y'abantu ndumva ni gutangaza nibyo ndumva ntaziranye nawe uburyo nagira ku mwateri ngo nziranye na Bikorimana ahangaha twahuriye ahangaha twakoranye ahangaha twiganye ahangaha ntaho nzi njyewe nigeze mpurirana na Bikorimana haba mu kazi cyangwa se haba hanze y'akazi
none Bikorimana ko burasa avuga ko asakuzi akavuga ko mutakoranye nta ukatubwira ko umuzi ukamubwira ko uzi ibyo yakoze ibyo bintu birumvikana warabibwiwe ariko se umuntu utakuzi turabifata gute turazibandwa tuzerekezayo
umuntu muri promosiyo y'umunani nkaza ndi muri promosiyo ya cyenda icyo gihe nyuma ya kude icyaka ingahe yabaye ko navuye mu gisirikare muri 80 muri mese kumva kaza icyo ngicyo se afite avuze ikintu cyiza ndamushimira kuko avuga ati bizabe mu nkiko ariko icyo namubwira mu nkiko ahubwo zariga mu Rwanda cyane nk'aho habereye ibyo ngibyo bifite na pasiporo y'u Rwanda rwose nta kibazo igihe bazamuhamagarira rwose mu rukiko nzahita ngenda bizaba ikibazo usiduke nabona tike ako kanya nzahita nitaba nabo batemwe bose nahumure bazaboneka nk'abo ku gikongoro babe bahari
niba nibuka neza ababuza babu bavuga ko izo nkiko atari kamara icyo bifuza nuko abazi irengero ry'ababyeyi babo bababwiza ukuri wowe François Burasa wigeze wumva kanunu k'irengero ryabo
urakoze bwana Venuste ejo nimugoroba tuganira nakubwiye ko mu 1985
ngiye muri Duane igikondo mvuye muri Rwanda
nafashwe n'abantu ngo bari muri presidence bakoraga muri Sirete abo bantu baranjyanye muri Sirete nakubwiye ko bampaye ikaramu n'urupapuro n'ibibazo bitanu ibyo bibazo bitanu ibyo nibukaga bitatu ntabwo nashoboye kubisubiza kugeza igihe uwabinyandikiraga anzaniye procureur Kayibanda niho nibuka ko ibyo bintu ntashobora kubimenya
ushobora kwibutsa abumvirwa rya Amerika ibyo bibazo bitatu twihuta kubera
bitatu icya mbere cyari ukugira ngo nsobanure uko kudeta ya 73 yagenze icya kabiri cyari ukumbaza muri misiyo twahawe na Kanyarwengwe wari uwa kabiri kuri General Major Habyarimana wari ukuriye komite pour la paix internationale misiyo yindi yaduhaye yaba yaraduhaye itari iyo gukora ankete namusobanuriye ko nta yindi misiyo yaduhaye ikindi cya gatatu cyari cyo kumbaza ibyo nzi ukuntu izinde yaba yarishe abanyururu mbaza procureur Kayibanda niba koko abo banyururu barapfuye ambwira ko bapfuye icyo gihe namenye ko abanyururu bapfuye nagusobanuriye ko mu Rwanda icyo gihe nta binyamakuru byigenga twari dufite uretse kinyamateka nuko nguko rero muri 85 nabimenye mbibwiwe na procureur muri icyo gihe nari nafashwe
ikiganiro kigeze ku ndunduro nagira ngo musezeraneho komanda Burasa ni wowe mukuru ndifuza ko ari wowe utangira
mbwana Venuste ndagushimiye cyane wowe n'ijwi rya Amerika mukorana kubera ko ibi biranshimishije cyane kugira ngo niyumvire undega aho ahagaze kuri ibyo birego ko ariko nanone ababwira rubanda rw'abanyarwanda cyane cyane ababuze abantu babo ejo nabisubiriyemo madamu niyo yita ko imbere y'imana n'abantu
ntari umugizi wa nabi nta munyarwanda nigeze nkohotera nta munyururu nigeze sanga ku gikongoro cyangwa amenya ko yafungiwe ku gikongoro kugira ngo umenye ko hari abanyururu ku gikongoro bimenyeye ku ijwi rya Amerika bikora Imana nawe ngushimiye ko watwaye ubutwari bwo gusubira mu birego byawe cyangwa se mubyushinja nkaba nkwizeza ko tuzahurira mu rukiko ibyo bintu akaba ariho tubirangiriza n'ababuza babunshinja bakazamenya ukuri gushingiye kuri kwawe wanjye ubwo ngubwo nkaba ngushimiye ugira amahoro y'Imana
urakoze cyane François Burasa Apollinaire Bikorimana ijambo ryo gusezera ni ryawe nawe ufite iminota ibintu gice nk'iya François Burasa Murakoze mwese nongere mbashimire Apollinaire Bikorimana nawe François Burasa kuba mwemeye gufata kano kanya mukaganira n'ijwi rya Amerika muganira na miliyoni nyinshi z'abatwumva buri munsi kandi bamaze igihe bakurikira buri cyumweru na buri wa mbere kino kiganiro cyerekeranye n'amateka ya kudeta n'inkurikizi za kudeta y'umwaka w'1973
namwe murakoze
umunsi mwiza mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyacu gitaha tuzabasaba guterera amaso inyuma gato bitari ukubasubiza mu byashaje ahubwo ari ukugira ngo tumenye ibyahise n'icyo byadusigiye nibyo bizatuma tudakomeza kuba mu mpitagihe ahubwo tugafungura amaso twiyubaka ubutaha rero muzumva uko komanda François Burasa yakoze anketi abanyapolitiki bari bafunze yabajije aho yababarije ibyo babajije muzumva ukuntu Perezida Kayibanda atigeze yemera ko General Major Juvenal Habyarimana yamukuye ku butegetsi
tumaze kugera aho ngaho Kayibanda yarazi Kabarwanda yarazi Nyamwasa ndetse aparama n'uwo mutabazi yarazi aparama uwatarazi ni njye kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi rero namubwira ko nitwa ex sukomiseri naka rero tukirira mubazi amubwira ikimuzanye Perezida Kayibanda aramubaza ati se Kavaruganda ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta ati ni General Major Habyarimana Perezida Kayibanda arongera amusubiriraho icyo kibazo kuko byagaragaraga ko atabaye konvensi noneho wabonaga ko baziranye porotire yaza kumubaza tese akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza tese imana perezida kuki wumva utari ngomba kukubiriza kuki utarimo kubyemera Perezida Kayibanda avuga mu gifaransa je matande au pire iyo frase ntibayifashe
Perezida Kayibanda mbere yo gutangira kubazwa yaba yarasabye uwari umugenzacyaha Joseph Kavaruganda ko amuha uruhushya rwo koherereza ubutumwa uwari wamusimbuye Perezida Juvenal Habyarimana nanone uwajyanye ubwo butumwa ni komanda François Burasa muzumva kandi ibikubiye mu ibaruwa y'impapuro enye yabonetse mu mutamenwa kwa Perezida Grigori Kayibanda
ni hano dusoje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba nshimiye byimazeyo abatumire bacu madame Asterine Yoyita capitaine Apollinaire Bikorimana na commandant François Bourassa hamwe n'abafashije kugitegura na Etienne Karitezi wagihagarariye Washington DC mbashimire namwe mwese aho muri hose mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana tubaye tubararitse naho ku cyumweru gitaha.